pinga. Mina ngifuna konisthanda sa. Mina ngifuna konisthanda sa. Kasuya na pinga. Mina ngifuna yena yedwa ma. Mina ngifuna yena yedwa ma. Kasu sankumbula. Ngiyazibuza noma teni baba. Ngiyazibuza noma teni baba. I want to sangona na. Ngiyazibuza wena kanye wa. Ngiyazibuza wena kanye wa. Ngiyazibuza wena kanye wa.
I want to sing on and on. He has a pose when you're down.